Hey, after God kuniaminia, si alinipatia. Hey, sana ataka mafan musikia hii.
Atakia play hii ngoma, dikiwe baraka. Baraka jini Apple inataka, takia hii ngoma, rikwe haraka. Haraka ukiona hini noma, siwi ombe baraka. Baraka usibikute kazi kana si wangu baraka. Baraka, baraka.
Kabla ni ya mwerapu wali set up commission juwali amini Eza leta competition kabla nitoke Uta set up tribunal na kunizika ni 6 feet nena union please nijenge Acha nipende kaludo mini mida Mucheza kamido purchase beka mingi na paper chasing Bado nasaka shilingi humble like na wiri yani Misi ringi richia shani patiaga miundo msingi Nilitagora kata ifanya mziki zikuna faraza Hata bada dhiki kuna minaj Kauchatu wana niki Bado niko chini bataja kunya blue Mwana mana leo na dai Leo na dai Leo na dai Bado na dai Air play
Air play hii ngoma Dikiwe baraka Baraka juni air play nataka Takia hii ngoma Request haraka Haraka ukiona hini noma Kini ombe baraka Baraka usibi kute kazi kana si wangu baraka Baraka Baraka
Yeah Your boy G, gava in the hall of fame me. Na wakati kustay kwa game Bila wewe siyezi make me na stay the same Amani in the house of shame Take your phone and request the song Buy tickets with your friends, let's kill the show Kabla tuende home, kablu lewe jo Tell the DJ kwenye booth, come on, play the song I didn't know this will be such a party Compliment kwa mafans ini kali Check it track ina panda kwenye shati Maheta walibonga wakishika na mashati Do we really, really care? Download the song if you like you can share watabaki wakistare yeah. It's your boy Jigga bro
atakia play hii ngoma dikiwe baraka baraka jini Apple inataka atakia hii ngoma request haraka haraka ukiona hini noma kini ombe baraka baraka usini kute kazi kana si wangu baraka baraka baraka
Airplay mziki wangu utabridge Umenitoa kwa jama Atawao wakijami Mekuja kustay Ama ATL have something to say hey, Walikuwa minyaka kuita back G Kwa hii game maze back 4G Si unajua wende kwa shu Wende rapper Wende ule moja mtungaji Unajua wende kwa shu Wende rapper Wende ule moja mtungaji Alikuwa minyaka kupatia kibaji Nisisikia unaliati Hakuna kazi ya wezi nipa maji Na unavitu hot car House of manji Ni bidii mtu wangu na kipaji na kuombea maulana kufikishe mbali Shukran kaka mungu kuzawadie Ikitoka mazee wapatie washovu tumomu za kama
Atakia play hii ngoma dikiwe baraka Baraka juni Apple inataka Atakia hii ngoma request haraka Haraka ukiona hini noma kini ombe baraka Baraka usini kute kazi kana si wangu baraka Baraka, baraka
Kazi yani Nika duka Fungua yako nifungua yangu Ule anaweza Auze zaidi Tio Yeah